Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambele to boggi janiga fandu hala Mamadou Samassi ko jom nyali sarkabe hedibe. E odo wattu korko mbed faande déplacer en yogabe na domi faabaaji jon en anyaaji lubbe be hulitti tawrede cadel mawde. To minaka tonno lewru Ramadan du warri be wattu mo cogu nyamduji di tiri sanne hunde wimbide sanne jamare en wonde tunde. Le yotre meden on en parle e meman hala cogu sikoro li kedde leedi di yimbele tonno na dardo lam ko be mu tandi kabar mu do hore. In woni sema kabaruji amen hande kikidi Allah bari 13 mars 2024. Bismillah sakra. Lewru korkandu mben egube leedi di na domi fa hande faabaaji lam o e kanya dunno yimbele wobbe. Kureji diplase embe huliti tampudi sanne e sifa ngurna mabbe le nduɗo lewru barkindu yila mabbe yo ben yimbele ben mujube faabobe fadde cakite lewru ben Ramadan du Umar Waygolo hejaba en yogabe wonku hebani en kade fasango kanko Umar Waygolo
hono duubi cakiti dino yimbele nyungitibe wonbe li lamu gawa kanya fa yotto banya gara quality wala fu ko balli gulle lewru Ramadan du watto jonobe jogiti dalaji mawdi sanne ko heewi mabbe furdu sina danya imma daraji ko wadi sebo hun cede gal musaddaji mudun hore
bonginen ko ne amma deme
hikka kay min kebali faba wonande kuzengaji madun on zengaji min deplacer en be kay wala ko min kibi tafu wana bangal lam o wana bangal on zengaji madun joni anyaji lobube do inde leru Ramadan du kay faba ji fufu min kebali
do dira wolude
non dum wori to segutodu dedo yimbele nyongitibe fa handen ana domti no jamarnde hani fabiradi dum en e be gonde wadde no danguji
kirengere ya siti ka ko ni mado
siki wala be gondi landan so na dum mi la fisu be jigiti on na dalam ko be fabare min ko do wotto ko ko fa ndem ngala ko puddi leru ko ko nduta mi kebal fe ko tacirta
ka sur hal fe mum be suntige imaso
do tayde fu do bomo ko do nyongitibe ko yata ujnere temede joyom kanye paaba talatar jabbi nonde li o do faaba muya gawri e maro fa yotto bambari kanye nebam tigaje e makoroni fan wonno hen
sakel wetu taklaj mo dukabar en bangam bem am Facebook adu X on Twitter kiddo ndudo lewru korka fuddu non ben nyande sapo o mars ben lat ben belta ki lata fi men ko ko ben yahay fi tagal ti Allah to ben menaka ton sabi dum wadi wattuti alaji kewdi ben oro nokumo tacc lawna tacagila nyande sapo janvier ndu ben ko cogguji nyamdu di tidi sanne odo wattu o den no yella be do famu kanko hejado amen ton Mohamed ak Issef tan ko natili luma ko hebani kedo fostango Umar Waygolo
li jonte jabbinode cakuru maro ko wonno sottede ujunaji joyi dum yeyi fa unay sappo didi le gallurende gawri ko kilo e feccere wonno sottede but temede joyi yidi dum jati woni ko yafa coggu sukkaradu ngabbi dum won tay kam wuyama ko kanko nodditet Umar Boubou suko jokolle dorbotodo mobilaji
dans ce mois de carême on a
le ludo lewru Ramadan fay kinkel babi ngala e le lumu jam e coggu jidi dum no gonde tidude tan nyande fufu coggu mudum hande so dum dortiki jangu dum beedoto
augmente le
hebu to nyamduji wana ko ya fey le balde garoje de du dum tidan sanne tayde wiide jukkoyde imminama fewde e gallure de furu aliyu ada burdantrede demo gote gon le suudu conseil communal to menaka to wadi noddango fewde lamu o
al hukumo ni no lamu tan wawi darude kado tidan ma be uditi lawol gol dawtorte bangal wadde nyamduji ma be kabani tanka en dabara wonde sa do dawa wiide neddo ana jogi chakuru kulintreji njeete surtude kala fima ko
tidalaji nyamduji fi hebude ndiyam wana ko yafi le ndedo gallure do kurangaji wonde tajido ko yata lebbina nyaloma handen o dun ko Mohamed ak Issa Faytan hebini sujo tamani menaka
fande le kabaru lewru Ramadan du en Abdulla wiide hor korka ben yo yalla hewde baraji ka dum yata fi tiagal ben asariaji yogaji kanko almami Musa Touré holti wiide yalla be dorade baraji an hani neddo hinno jande alqur'ana wirdi ben e golleji mujjudi yogaji den no honni dum Umar e honni dum samalistu ke dafa sama Umar Waygolo
ele recommandé de manger
sonne ana hora an yida wayro yo don sunna so jomu tacciti korka mudun tilikidu tinno juula futoro koro wana hani haybude gite mudun hayba ko halata hayba duddo yata kanya ko nangata fu so hayba de do kudde tan ido way uytude baraji
mu le salaire des musulmans qui jeûnent chez Dieu
golleji yontere humaninde ben kum tanglu hore anditirde leydi ndi fuddi nyande altinere jabbinede to nokku memoral Modibo Keita kanko premier ministre gal ko kala mayga holti wide yo yontere latoro sababu be dande famu bibe leydi ndi e do nafakaji de do anditirde de den kambe fedde landnonde holti wide nafa fanda mudun yo tutude tedengal mbiyane kanye kala ko woni mbiyen sembeji di sasindini di do mbiyen de do anditude de kanko Musa Maha Tawamatun wonko hebe ne ka fesa Umar Wegalu e Al Sisse
hokkude jamande hakkilaji lobbi fa fama no kudde laamo wori dum woni fana yonternde be gondi landinade li nokko kanko premier ministre Soguel ko kala mayga o wi dum faabod fa jamarde anda no tariki leedi ndi wori
puisque les symboles de l'état
ça mi fa kulle de laamo o jeyi bibe leedi ndi settina wajibe joodi mabbe be teddina dum wajibi dum ardine ele bato o yalla malinkobe goto goto mi en fu ana anda hodum woni nafa de do kulle hono dum haani nawtirede de do kulantiriji hono drapeau kay yonde hono nawtirte mane yimetedo
l'hymne national
Mohamed Nazim gote lamit ido imma daraji o holliti wi yo wajib tan sina malin kobbe fu pama no kudde lamo wori
bibe leedi mali goto goto mu en fu jom kana haani ko teddina ido kulantereji de lamu leedi ni jeyi dum sabi so gollobe fu gombe leedi amendi dum tawama bala society civil gollobe fu ruba hono darani be hore mudum ana haani ko wada ko wayi fu yalla de do kulle leedi ndi ana heba teddinede to dum tawa fu
mi cetede wi nokku no dette memorial Modibo Keita ton ido imma daraji gonde wadede wattu joni o
Sijo Tamani yo projet fondation Irondel do Malido mo faba mudun ittira leyleede gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Ndeno balde seeda fadde fuddugol lewru Ramadan du ben won yimbe le ngoytibe ciogu sikoro ben yohono to sibu yuwaru ben on to sibu le kanyo yuwaru lamu moti ndeno wattu goto le sahar leedi ndi kay hebe na beltani do dido cioguji sikoro di ndeno yalla de bedoro famu keddo no hijaba men abokin ak Mamadine hebani en do fotango Umar Wegalu
Ici à Ségou, le kilo de sucre c'est
Ségou do kilo an sotte boutem dre no gay CFA cha kuran sotte inaju e temedi jetti ka fa keba dun jatu ko yafa kenya min darti fami ngari min dari min keba do yoru do ciogu sukoranti di sanne kilo ko wonno sottede amde boutem dre e chapantete e juy mi ye fa boutem dre e chapande juy mi de nyago jago tobe be tinno be buita cioguji di du do lewru Ramadan mi wi wala fu ko beedi e ciogu kudde de honno rawani no kilo ana bama butem dre chapante yottade butem dre chapane nay itani kande ka dun tiday wattu jono cioggu sukkar mu inter leedi ndi o ngabbay ka sukkar ittete caggal leedi ndi o cioggu mudum nabbi
yewta meden hertande zoom sir hande ana jogi do mbiyan taguji men kambe horobe yogabe hesser jara hebanen dun kedda fastango Umar Wegalu
hono joye ande be biiri enno horde yudum wajibe alislam so taman silli ana wawi so neddo horidu jukkina do hen julde kanyi e dewal Allah ko nande mudun sana wada dun du tinno fati warra dun do war yaawu dun holli kinate ka dun e tayde fu wana non dun wori to yimbe le wobbe so bami fa koori nan dewa Allah wajibi sina martine jamarde fu kumpa wobbe an ton nokkule de fu keddote dana tutta de landida dun en furdu mbiya mi kordo non be do yimbe le so bami fa wakkar sapoteti yamde yottigi be dartan do be ciora e be laha do jiida be fu sa landi kibi yalla hudu wodi be mbiyam be korbe e be juppan diyam e ko he mabbe amila hono kambe tan woni horbe micciti den wiide korkane do allimana ko dun yowi kany e tibaraku min mbiyan on yolando hokken fur no mboden horirde ndudo lewru jabbiro do jam e tejere
bangal yewtere sembe chaldi mbiyan ando el kawrtal sapo tato bal ben haru sembe chaldi to haru sembe chaldi runda afrika to akra leedi gana leedi malindi ben na le gede hono karate ben dunugol negasu kayedu siperuji den bangal basket ka leedi maldi na le kawrtal lalulin gal 3x3 den bangal worbe e robe dum do ken hani fudude nyande nere sa koy jetti tugaadi alal jumaare nogay didi mars warundu sakrebe dokkatene ko warjuma hande mi ton tado sar funtar bangal biamu 3320 ma ngi do apka source ju tamani ben bangal play store o sar yotra meden magazine yotere meɗen magasin hannde ne wiide kabaru cellal e ɗum mamadun haala lamɗan ndenno hunde nde yata fe nde ñamɗu ben ñamduji amen yata fe caggal muɗum nde sikki wala kay lamɗan ana naftorte tan yalla daka ana heeɓe ñamduji amen ɗi ɓeydade ɗum ɗum ko ɓiɓɓe Diallo e kañe kulintereji kewɗi ɗi gon toon ɗi mbiyen lamɗan ene muɗum ɓeydade e ko woni e ñamduji goɗɗi nden ɗo ɗum foof no wulta wiide jata fe caggal ɗumben ñamdu lamɗan ka noon ɗum yata fe caggal ɓe wattan ngal hakkillo jogola muɗum yalla ne ɓeydoro faamu keɗɗana ko mi heƴaɓe on yogaɓe heɓani ɗo firta gomin e sita sidiɓe yo en kiri jaam dunke ñamduji holti wiide adadu lamɗam litterɗe hana fi yawtude hunko kuwer tuskil leñaloma keɗɗano docteur Alou Bagayogo o dunke ñamduji to gollire mawde cellal leydi ndi
de façon générale
ko ɓuuri hewde fo lamɗam an jogui darorga sanna nde calɗi bani adama ɗum hunde ko saabi binta calɗi hewtide jan ko haaja saabi lamɗam an hokka ɗaɗi ɓinguel adama cellal fa jomum heeɓa daro no moƴƴiri ɗum hunde ko hasinguina sanne le ñamiri tommonte feso ana tiiɗi neɗɗo waɗa ñolman goto fati ñaame lamɗam an hasinguina watti fo jomum di tinno waɗa hara calɗi ko lahinta calɗi muɗum seeɗan
nafaka lamɗan leterɗe e tawede foof docteur ɓe holti wiide jamare nde hani sanne wattande hakkillo nawtorgol muɗum e kala ñamduji mo indiraɗi lamɗam keɗɗan docteur Tidiane Fani o cardiologue
ñablaji yogaji ana wawi heɓede caggal ñamdu lamɗam ko ƴaɓɓiti ga jamare ko hewi muɗum andanaɗo saabu yoga ana ñama lamɗam fa ƴaɓɓiti ga ɗo watta haqqille wi feso hollitama wi lamɗam ana jogui nafale cellal bani adama ɗum wawi saabu bindade ko kotei yogaji
nortortoɓe Bamako ɗo Kita e Bankas holti wiide ñamdu yata fe caggal lamɗam
soni a waɗi défendre so lamɗam wala jamare ko hewi muɗum jaɓta ñamde kilianɗo ko hewi hannden so waɗe lamɗam tan sodta ñamdu ɗan dogotere ɓe haaɗi kan ñamde lamɗam jamman jamare a hasiguiɗa ñamde lamɗam sanne ga ɗum woɗa e terguel ɓinguel adama saabu sa ñamɗe fa ƴaɓɓiti ana wawi waddude tordaji e kulleji ko tawatele bani adama mimmi ɓuyti ñamgo lamɗam sanne saabu ɗum natigui saabe e ndeɗa heeɓi ñabbe ko noddete tension ga e diabete
to Bankas to ley wuddu leydi ndi ardiɓe cellal holti wiide immadaraji ne gaɗe tumaɓe toon sato yalla haybude alhaali lamɗam ɗam jamare nde nawtorto keɗɗana docteur Sombou Nouwel o gollowo ley sur docteur Sescom Bankas
mais famtina jamare wi lamɗam yoga won toon ko yimɓe hani ñamde saabu mi waɗi lugal goji fawettade le galle pamarɗan mi tawi ɗan lamɗam ɓuuri moƴƴude ina heeɓe jaati le butikaji meɗen ko hewi mum hannde ga butikaji ko hewi ɗum cottata ɗum ɗo ko naati saabu hannden jamare ko hewi muɗum ana wasa heɓde ɗan lamɗam ko hasinguina
fewɗo yimɓele ñamoɓe fa ƴaɓɓita lamɗam kamɓe dogotoro en lollirɓe cardiologue na daloɓe kuteji mbawɗi sati sambinde kasaraji mawɗi keɗɗan nafa hannde docteur Tidiane Fani
ñamgol lamɗam sanne ana wadda sifa ñablaji kewɗi e bani adama saabu ɗum tampina tommonta fa wona seeɗan so yettike watti fatade na walla calɗi e ɗaɗi e nandal muɗum so neɗɗo ñaami lamɗam fa yetti yottande ana wawi hewtude ɗum ñaw ko noddirte hypertension
artérielle ɓeɗo dogotoro en miccitin wiide tension yo goto e fratiji kala ñawuji ɓiliɗi e ɓerde yo ɗum sababu moɗo mayde yimɓeli arnaru ndu